Happy birthday, happy birthday.
Nilizaliwa 91 tarehe 8 mwezi wa 8. Asante mama kwa kufanya nionekane leo. Njaa nyingi ndo zilifanya nipambane kama MC leta mada kwenye stage ni kuchato. Asante kwa wanangu wa Green City. Mana bila nyinyi si mnajua ugari siri. Hapa nilipofika nimepambana sio siri. Alepingwe wana nipeni madiri. Shukrani kwa brother Nay wa Mitego. Umenitoa nyumbani leo Free Nation nipo lebo. Huku Katis, Munis, mambo next level. Mtanisha kuwa danger wana nita mtoto wa devil. Na wenye roza kukunja wanaona gere. Jinsi navo overtake wanauliza huyu kagere. Sishangai kila lancha ugari uko mbele. Piga misele acha ya nyuma ganga ya mbele. Agaste, Agaste, Agaste. Nane nane Agaste, Agaste, Agaste. Agaste, nane nane Agaste, 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 nane nane Agaste, 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 Agaste. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Nikajishangaa, napenda dona sipendi sembe. Kumbe Agaste ni mwezi wa washika jembe. Sasa nimekuwa najua wapi mbomoe wapi nijenge. Mungu kanipa njia snitch acha nilikuwa sina nyota. Nikawambia poa sinajua. Mana kila kiumbe huanza chini na kukua. Hii ni kwa wanangu wote waliozaliwa siku ya leo. Kamela mani piga picha kesho tupe na video. Kama una nyama vinywaji keki kata. Ingia kata sio ni aibu kiuno kata. Sio hip hop tu tunacheza dikibao kata. Na kileo usiniguse na wembe nitakukata. Agaste, 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 nane nane Agaste, 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 nane nane Agaste, 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 nane nane Agaste, 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 Agaste. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Bea City, what up? King Baki, what's up, baby? I lost judge. Robert Aria, just Tita. What's up, baby? Biggie La Bonta, Manager Candolo, Samuel Love. Cheer, Wakudabua.